You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
xisbiga mucaaradka ee leyborka ayaa waxa ay doonayaan inay wax ka bedelaan arrimaha baryahan soo baxaya ee ku saabsan dhanka faraqa u dhexeeya ragga iyo dumarka markay noqoto mushaarasiinta, iyagoo sheegeen haddii la doorto doorashooyinka soo socda in ay ku qasbi doonaan kambaniyada iyagu in ka badan 1,000 qof ay u shaqeeyaan inay shaaca ka qaadaan arrimaha dhanka lacagaha ee dumarka ay siiyaan marka loo eego ragga. Kambaniyada ayaa haatan iyagu waxa ay riboot siiyaan dhanka xogaha lacag siinta ragga iyo dumarka hay-adda sinaanta jinsiga ee dhanka shaqada, balse leyborku waxay doonayaan xaaladaasi ama arrintaasi arrin ka dheer oo ah in ay arrintu public noqoto oo aynan ku koobnaanin hay-addaasi keliya riboot la siiyo. Mucaaradka ayaa sidoo kaleeta waxa ay qorsheynayaan inay soo saaraan sharciyo kambaniyada ku qasbaya in ay soo saaraan oo bannaanka soo dhigaan faraqa u dhexeeya lacagaha ay siinayaan dadka iyagu gaadha heerka maamulayaasha iyo dadka iyagu ah staafka caadiga ah. Sidoo kaleeta leyborku waxa ay qorsheynayaan in ay ka hortagaan ama mamnuucaan arrimaha ku saabsan xarimaada ka jirtay dhanka qofka shaqaaluhu inuu kala sheekaysto saaxiibadiisa lacagta isaga la siiyo. Ku-xigaha hogaamiyaha mucaaradka Tanya Blibasi ayaa iyadu arrintan waxa ay ku qaaday cod dheer iyada oo ka hadlaysa, waxayna tiri:
What we've seen around the world is that countries that have greater transparency in this area actually generally have lower gender pay gaps. And what it's taken in those countries is
waxa aanu ka aragnay adduunka daafihiisa waxa ay tahay dalalka iyagu arrimahan sida cadcad u soo bandhiga in dhab ahaantii ay iyagu haystaan farq aad u yar oo ku saabsan dhanka mushaarasiinta ragga iyo dumarka. Taasina waxa ay ku timid in dawladda iyo sidoo kaleeta dhinacyada ganacsiyadu ay qaadeen tallaabooyin ula kac leh oo ay ku dhimayaan faraqa u dhexeeya ragga iyo dumarka marka ay noqoto mushaarasiinta. Madaxa midowga golaha ganacsiga ee Australia, Michelle O'Peel, ayaa waxa ay sheegtay in ay taageerayso qorshahan leyborku ay wataan, waxayna tiri waxaa muhiima in haddaba goob kasta oo shaqadu ay noqoto wax muuqda waxyaabaha ku saabsan dhanka mushaarasiinta shaqaalaha. Balse Miss O'Neill oo iyadu la hadlaysay warbaahinta Sky News ayaa waxa ay sheegtay inay doonayso sidoo kaleete inay aragto waxyaabo fara badan oo qiyaasa ah oo markaa leyborku haatan arrimahan ay wataan kaba sii dheer.
We think it's really important that in today's economy that you're able to bargain across sectors and industries because women get stuck in industries that are undervalued. When you look at childcare
waxaan filaynaa in ay dhabahaantii muhiim tahay arrintaasi. Maanta haddaba ganacsigu ayay tiri waxa aad awood u leedahay in aad gorgortan ka gasho waaxaha iyo sidoo kaleete warshadaha sababtoo ah dumarku waxa ay ku xayiran yihiin goobahaasi ayna yihiin kuwa iyagu lagu gacan bidixeeyo. Markaad fiiriso goobaha dhanka childcare-ka shaqaalihiisa, waxaad arkaysaa in si aad u weyn looga yareeyo dhanka lacag bixinta dadka iyagu ay isku heerka yihiin dhanka waxbarashada isku meeshana ay ka shaqeeyaan. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa isagu laakiin wuxuu aaminsan yahay afkaara ka duwan arrimahan leyborku ay wataan, isaga oo aaminsan in xaaladda aan halkaa la gaarsiinin ee siyaabo kale loo eego. Wuxuuna Scott Morrison sheegayaa in haddaba hadday arrintani sidaan ku sii socoto in ay khilaafyada goobaha shaqada ka taagan in ay sii badnaan doonto.
I want policies that bring Australians together. I don't want to create, you know, tensions and anger and anxiety in the workplace. That's not how you achieve these goals. You've got to bring everybody with you and
waxaan doonayaa siyaasa, ayuu yidhi, dadka Australia isu keenaysa. Ma doonayo inaan ka abuuro xiisado, cadho iyo walwal goobaha shaqada. Taasi ma aha sida aad ku sugayso ama aad ku gaadhayso ujeedooyinkaaga, ayuu yidhi Scott Morrison. Isagoo hadalka sii wata wuxuu yidhi, waxaad u baahan tahay dadka dhammaantood inaad wadato. Waxaan ogahay tani inaynan ahayn aragtida xisbiga leyborka. Laga yaaba inay aragtidooda tahay keliya, waxaan arkay, buu yidhi ribootkaasi. Aragtidan oo daleecaynta ku dhisan iyo qaababkaasi uma malaynaya inay tahay sida dadku ay si wada jira ugu shaqaynayaan. balse Miss O'Neill ayaa iyadu qabta aragti ka duwan midda Ra'iisul Wasaaraha iyadoo jawaab ka bixinaysa arrinta Ra'iisul Wasaarahana waxa ay tiri.
Well, what I know and what I want to say to Scott Morrison is you can't hide these things under the carpet. Being silent, stopping people being able to flee.
Fiican, waxaan ogahay, waxaan doonayaa in aan u sheego Scott Morrison in uusan awood u lahayn in arrimahan uu ku qariyo gogosha hoosteeda. In la aamuso ama dadka laga istaajiyo inay awood u helaan si furfuran in ay oga wada xaajoodaan waxa la siiyo, waxa ay tahay arrintaasi mid ka mid ah dhibaatooyinka. Balabahan hadaba ay Labour ku ballan qaadeen oo ku saabsan in ay wax ka qabanayaan farqa u dhexeeya dhanka mushaarsiinta ragga iyo dumarka ayaa waxa ay ku soo aaday iyada oo warbixin ay soo baxday sheegaysa in dumarka da'yarta ah ee iyagu ka shaqeeya goobaha sayniska, teknolojiga, injineerinka iyo sidoo kale xisaabaha eeryooyinkaasi in ay iyagu goobahaasi iskaga tagaan sababo la xidhiidha laba arrimood waa mid la xidhiidha arrimaha ku saabsan faraqa mushaarsiinta iyo sidoo kaleete mid la xidhiidha arrimaha ku saabsan dallacsiin la'aan dhanka dumarka haysata. Aragtil ururin la qaaday 2018 oo markaana lagu eegay dhanka professionalka shaqooyinka ah, ribootkaasi waxa uu soo muujinayaa dumarka matalaadoodu inay ku yartahay shaqooyinka sarsare ee dhanka ku saabsan hoggaanka, taasoo keentay iyadana arrin ah lacag bixinta gaab weyn oo gaadhaya 17,500. Madaxa fulinta shaqaalaha professionalka ee Australia, Chris Walton, ayaa waxa uu yidhi waxaa loo baahan yahay buu yidhi arrin isbeddela. Waxyaabaha haatan Labour-ku ay keeneen waxaa suurtagala in ay culays keento oo markaana ay wax qabato.
At the time when we need science, technology, engineering and maths more than ever to remain a clever country, our study shows we have a dual problem where only 1 in 7 women are enrolling to go into areas like engineering.
Waqtiga aan ugu baahida badanahay dhinacyada sayniska, teknolojiyada, injineerinka iyo xisaabtaba si aan u sii ahaano dowlad caqli badan, warbixintanadu waxa ay tusaysaa inay jirto dhibaatooyin ishuwan, kuwaasoo ah in 7 dumar mid ka mida ay iska diiwaangelisa ama ay ku soo biirto dhinacyooyinkaasi dhanka injineerinka iyo dhinacyadaasi aan soo sheegnay. Balse markii ay halkaasi shaqada hesho, waxaa la sheegay dumarkaasi inay si degdega shaqooyinkaasi uga tagaan. Sidaa daraaddeed, kambaniyada waxaa haatan ay tahay in ay caddeeyaan goobahaasi shaqada kaljarka ka jira iyo waxyaabaha loo baahan yahay.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.